Dog of Richie, yeah.
Kaya Records.
Ulivyopole kwanza upendi share, tunavyo share love sare sare. Yeah, happy nyonda, si tunapendana. Shape body penzi namba nani, laini laini kama mukate. Huru laini malikia, katu kutuachana. Yeah, hadithi, 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 hadithi. Urongo njo utamkolea, mapenzi woyo mekolea. Haditi, 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 haditi. Urongo njo utamkolea, mapenzi woyo mekolea. Kidogo mina wetu fana, macho ndo siseme ya nisala. Kifu wacha kunavyo banai, abanai. Kidogo mina wetu fana, macho ndo siseme ya nisala. Kifuwa chako na vyo banali, oh banali. Umeni cheka kwa kusina jinsi, unye pezo mini chahirizi. Oh my love, sweet sweet love, oh my love. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.
Solo, mimi siwezi. Usiniweke kipono, kila chocholo itani umakishenzi. Hata kwenye giza totono, minta kufono kukwacha siwezi. Si unajua na kuzimia, penzi la kunarithia. Ukweli tushanza fanana, weketi mini tasimama. Ukweli unanichanganya, baby mama. Sito kupiga dana dana, kama rubani taganana. We hasi na mie chanya, tukikutana ianira. Kidogo mina witu fanane, macho usiseme ya nisalale. Kifuwa chako na vyo bana, na vyo bana we. Kifuwa ni kwe kuchuchu sanane, kwenye mabonde situbebane. Kifuwa chako na vyo bana, na vyo bana.
Ha, ha, ha.